uEsteri sahluko 2 verse 1. Emva kwalokho lapho ulaka lwenkosi uAshiveroshi selubohlile yamkhumbula uVashithi nalokho akwenzileyo nalokho okumenyezelwe ngaye. Verse 2. Zase zithi izinceku zenkosi ezazikhonza, inkosi mayifunelwe izintombi ezibukekayo. Verse 3. Inkosi imise ababonise ezifundeni zonke zombuso wakho kuba babuthele ndawonye zonke izintombi ezibukekayo eShushani endlini yenkosi endlini yabesifazane phansi kwesandla sikaHegayi induna yenkosi. Umgcini wabesifazane zinikwe izintombi zazo zokuqhola. Verse 4. Intombi enhle emehlweni enkosi mayibe inkosikazi esikhundleni sikaVashiti. Yabanhle lo ndawo emehlweni enkosi yenze njalo. Verse 5. Kwakukhona umuntu womJuda eShushani endlini yenkosi ogama lakhe linguModekhayi kaJire kaShimeyi kaKishi wakwaBhenjamini. Verse 6. Wayethunjiwe eJerusalema kanye nabathunjwa ababethunjwe noJekoniya inkosi yakwaJuda owathunjwa nguNebukadinezari inkosi yaseBhabhele. Verse 7. Wayelokhu emondla uHadasa ongu-Esteri ndodakazi kayisekazi ngokuba wengenayise engenanina intombi yayihle yayibukeka. Sebefile uyise nonina uModekhayi wayithatha waba indodakazi yakhe. Verse 8. Kwathi lapho izwi lenkosi nesimemezelo sayo sekuzwakele nalapho izintombi eziningi zibuthene eShushani endlini yenkosi phansi kwesandla sikaHegayi, uEsteri wangeniswa endlini yenkosi phansi kwesandla sikaHegayi, umgcini wabesifazane. Verse 9. Intombi yayinhle emehlweni akhe, yafumana umusa kuye, washesha wayinika izinto zokuqhola nezizabelo zayo nezintombi ezisikhombisa zazikhethele yona zivela endlini yenkosi, wayiyisa yona nezintombi zayo endaweni enhle yendlu yabesifazane. Verse 10. Kepha uEsteri wayengakhulumanga ngabantu bakubo nangesihlobo zakhe ngokuba uModekhayi wayeyalile ukuba ingakusho. Verse 11. UModekhayi wayehamba zonke izinsuku phambi kwegceke lendlu yabesifazane ukuba azi impilo kaEsteri nokuthi kwenziwe njani kuye. Verse 12. Lapho kufika isikhathi sezintombi ngezintombi sokuba zingene enkosini u-Ashiveroshi emva kokuba kwenziwe kuzo njengomthetho wabesifazane izinyanga eziyishumi nambili ngokuba zagcwalisa kanjalo izinsuku zokuqholwa kwazo, izinyanga ezisithupha ngamafutha emure nezinyanga ezisithupha ngamakha nangezinto zokuqhola abesifazane. Verse 13. Intombi yangena ngaleyo ndlela enkosini nakho konke yakushoyo yakunika ukuba iphume nakho endlini yabesifazane iye endlini yenkosi. Verse 14. Yangena khona kusihlwa ekuseni yabuyela endlini yesibili yabesifazane phansi kwesandla sikaShahahigazi induna yenkosi umgcini wezancinza. Ingaphindi ingene enkosini uma inkosi ingathokozanga ngayo ibizwe ngegama. Verse 15.
Lapho sesifikile isikhathi sika-Esteri indodakazi ka-Abihayili uyisekazi kaModekhayi omthathe ukuba abe indodakazi yakhe sokuba angene enkosini, akafunanga lutho kuphela lokho akushoyo uHegayi induna yenkosi umgcini wabesifazane. U-Esteri wafumana umusa emehlweni abo bonke abambonayo.
Verse 16. U-Esteri wayeseyiswa enkosini u-Ashiveroshi endlini yakhe yobukhosi ngenyanga yeshumi eyinyanga kaThebeti ngonyaka wesikhombisa wokubusa kwayo. Verse 17. Inkosi yamthanda u-Esteri phezu kwabo bonke abesifazane, wafumana umusa nesihle emehlweni ayo kunazo zonke izintombi. Wamfaka umqhele obukhosi wamenza inkosikazi esikhundleni sikaVashiti. Verse 18. Inkosi yayisizenzela zonke izikhulu zayo nezinceku zayo idili elikhulu, idili ka-Esteri. Wanika izifunda ukuphumula, waphana ngezipho njengokupha kwenkosi. Verse 19. Lapho izintombi sezibuthwa okwesibili, uModekhayi wahlala esangweni lenkosi. Verse 20. U-Esther wayengakalandi lutho ngezihlobo zakhe nangabantu bakhe, njengalokho uModekhayi amyale ngakho, ngokuba u-Esther wenza ukushiwo kuModekhayi njengalapho esondliwa nguye. Verse 21. Ngazo zinsuku uModekhayi esahlezi esangweni lenkosi, izinduna ezimbili zenkosi, oBhigithani noThereshi, kubalindisango zazithukuthele, zafuna ukubeka izandla enkosini u-Ashiveroshi. Verse 22. Leyo ndaba yaziwa nguModekhayi, wayitshela u-Esther inkosikazi. U-Esther wayisha enkosini egameni kaModekhayi. Verse 23. Lapho indaba iphenywa, kufunyanwa ukuthi injalo zaphanyekwa zombili emthini, kwalotshwa encwadini yezindaba zemihla ngemihla phambi kwenkosi.